Naamua kumpigia bila ibwa na jisim. Mindo SA the bingo, yani nyangema promoter. Nataka nwasaidie nye wote mnaosota. Nataka nwapedeke Kigoma kisha Botswana. Alafu mtichagua Chicago au Alabama.
Kilometers mekata na kununua dolatano. Tilipe kabla show na uendo wetu msimamo.
Napanga na promoter mkutane face to face. Wamini west ukimona tu na mpakes. Promoter majalala na suti chini anandala. Sekunda chache tu ete anangomia sigara. Mudo na vipenda promoter na sema jala. Husu fala kivipi mini jitoe kafala. Mekuja fanya biashara, umekuja kuleta masiara. Naona unadadao yali umesha niona sakara. Alipo niaka hoi promoter anaomba nauli. Ete atanilipa siku show ikiwa nzuri. Eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Eti promoter na bip.
Nakulipa laki nane, lakini mkataba sitaki.
Eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Eti promoter na bip.
Yeah man, ina 50 hapo nishwe mbegi. Ma promoter wote, hivi mnanisikia. Sumkisikia nyimbo, mnajifanya mnasinsia. Tikianza kuimba, mara ghafla mko bize. Hamna chabizi hapa, naomba mtusikize. Na wakilishe kikilio kwa niaba wasanii. Hawa naimba rap bendi hata kama lambi. Sasa kufupi ngosi na jeti nasema hivi. Show zote maelewano, hapo tisibishane. Kwa nini kabla kupanda kikwani tisimaizane? Kia mtu afela chake, ndio maana yake. Msanii mjamwaika afu mnatumia jina yake. Matokeo yake inaonekana sisi tunaweka mapozi. Kinachofuata sasa hivi hapa kugawa dozi. Mziki nkazi yangu, sitake kunichezea. Unajifanya promoter, kumbe unadiongopea. Mwenika niimbe, show zangu mimi za muhimu. Nakuja sababu mashabiki wetu sisi na mwishi. Nimeshuka jukwani promoter wa hunekani. Nikutafute kama Osama na kutafuta Afghanistani. Kwa mtaji huu mimi nasema hapa hata iwezekani. Kuanzia sasa mambo mapya sio kama ya zamani. Emson Nikobogi, unajua wanavyotiambia.
Eli misiofu bana tano liambia. Afu kukwetu madem kibao na wazimia.
Nini kutuzimia? Wafe kabisa Mr. Geta kuwasikia. Fanya unavyoweza ya angu lazima kumpatia. Kama mpombe, mnazi tinaunyo mpaka siti na ukimbia. Mapromota, mapromota.
Yemani, takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki. Takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki. Nyambaf.
Ring, ring, eti promota na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring, ring, eti promota na bip.
Takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki. Nyambaf.
Ring, ring, eti promota na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring, ring, eti promota na bip.
Yemani, na 50 hapo nishwe mbegi.
Ring, ring, eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring, ring, eti promoter na bip.
Takulipa laki nane, lakini mkataba sitaki.
Ring, ring, eti promoter na bip. Naamua kumpigia bila ibwa na jisip. Ring, ring, eti promoter na bip.
Yeah man, ina 50 hapo nishwe mbegi.